ndisafuni ukuzula ndihlandinyuka netshomi zam ebumandini endandikubo itshomi zam zazidla nam ezindlungwini endandikuzo itshomi zam zazingekho thula ndivile mama ilizwi lakho nalilikhulu ndandingamameli abazali bam ndandingamameli ukunqandwa kuzo zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza ebumandini endandikubo itshomi zam zazidla nam ezintlungwini endandikuzo itshomi zam zazingekho
zonke zonto ezimbi nakuzo zonke into endandizenza iyathi